This is an MUT Radio podcast.
It is now time for Ikasi Economy, and we are joined by Uqiniso Mvelase. He is selling quality pre-loved iPhones. So I want to Uqinis. Ngiyaphila njani?
Ngiyaphila na.
Nice khona. Sacela usitshele bantu ukuthi who is Uqiniso and usuka kuphi?
Igama mina nguQiniso ngokomvelase, ngokuzalwa ngizalwa endaweni yaseMsinga kwaNomoya. Isigodi kodwa ngokuhlala ngila eThekwini engisebenzela khona nala engizama ngakhona impilo. Ngumfundi futhi lapha UKZN Westville campus la ngenza khona iBSc ELES.
Okay, interesting. So sifuna ukwazi ukuthi leli business lokudayisa ama iPhone lisuke kanjani, lisukaphi?
Size ezinye izinto awuziqali kalula, kodwa uziqala mhlambe uphushwa isimo esithile.
Yeah,
but kahlahle mina I was selling ama pre-owned laptops. Yes, I was buying pre-owned laptops from ama refurb ikhona enye le Hitrest. Then ke ngathi mangiqhubeka, then I met a guy, then wangintroduce kuyona. Washo you know, man, you can also sell ama pre-owned iPhones, then you can do living from there, because I was using that business ukuzifundisa kanje yabo. Then ngakhula ke from there, then ekulenzeni kwami, then I met people.
Yeah,
ababe sebengivezela abanye nabanye ba ngakhula nje kanjalo.
Yeah. Kukhona lezi zijwayele ukusibona on social media ne. Uthola ukuthi abantu bakhala ngokuthi umuntu ngifike ngithenga iphone kuyena aqeda nyamalala, and leyo nto leyo, it's become a norm kubantu abadayisa ama iPhone ukuthi umuntu ethi enze ukudayisela lower price mase sumsendelela imali iphone igcina ngasayitholi. So we've had amarumors amaningi kanjalo on Facebook or any other social media platforms. So ngifuna ukwazi ukuthi udila kanjani wena nalo ma challenges lawo, and how do you ensure ukuthi ayenzeki leyo nto with your business?
Yeah, if ngibuza umbuzo right kakhulu. Mina ke ngenza ihlangana hlukana. That's what I like. Ngenza ihlangana hlukana. Anginakho lokho ukuthiwa yabona into ekisho abantu ba ngizokuthengisela iPhone, ngicela ulinde mhlambe 3 days sazo deliver from Johannesburg to here. No. Ngisaqala ngasuke ngathola ama suppliers, vele ama suppliers abantu ababevele benawo ama iPhone. Babe willing futhi ukusebenza nami. So if umuntu edinga iPhone ngemtshela okay woza kimi. Then if you are far ke I don't have a choice, you'll send money, then I'll deliver your product.
Okay.
And according to ukuthi ngidelivera kanjani, it's your suggestion.
Okay.
Any courier services or you always suggest out mina ke ngisebenzise yona. So if ukuthi ufuna futhi ukuthi kube ihlangana hlukana, uyafika iPhone ihlezi khona.
Okay.
iPhone ihlezi khona. Kwakwenzeka phambilini thola ukuthi ngithi anginayo. Ngingakutshela futhi thathi ngingathi nginike imali, ngithi hlala nemali yakho. I'll tell you when it's bounce back on stock. Njengamanje kodwa ngokuzama kwami nangokuzimisela kwami sengikule level odvele sengizimele akusekho ukuthi ngizothi iphelile. Isihlezi khona. Isihlezi khona.
Sihlangi no sorry, sihlangi noQiniso Mvelase la who owns ama iPhones. Sizihlangana ne midday show week and that shows some very best top tier quality content. So sitsheleke Qiniso ukuthi what are maybe the biggest mistakes that you've made since we small entrepreneur?
Awu maningi sis. Angifuni ukuqamba, mangifuni ukuzenza umsulo. Maningi ama mistakes awenzekile. Amaningi futhi awo asuke ngenzeki on purpose.
Yeah.
Sometimes you send a phone someone would suggest Pep ethi ngicela ukuyilokho njani uthi ngifakele ifoni yami kwa Pep, then uPep mhlambe awuyiphathi kahle izinto kahlahla kuvumelekile ukusenda ama phone go Pep.
Yeah.
Just that usungenaye option. Then ugoqe kahle ufake ifoni ifendleleni.
Eish.
Then yafendleleni kuzophoqa ukuthi uyirefund uzoyithenga. So you must be fast.
Yeah.
Just imagine someone who is a student who don't have imali enough ukuthi repele le phone. So sizothola umuntu says no man, kanti uyilungisa nini ifoni yami ntontontontoni, or uyithola nini enye? Then those are the issues. Manom okunye ke you get someone who expects a brand new warrant on a pre-owned iPhone.
Yeah,
those are the issues. Kunabantu abanganama enga issues. If you are running a business,
you
will meet many people abantu abahlukene and bazokunyiza
yabo.
So i-stress sihlezi sikhona, but angazi ngibe ne problem la ngangiqamba mangizothi ne problem la ngizothi bona I'm scammed by someone.
Oh okay.
Yes, angazi ngibe nalo ifileyo ngenxa ukuthi asikho vele isidingo uzongiskema kanjani kwa vele bengithele imali ukuthi unike product ukuthi.
Yeah. So Kusake kwenze ukuthi that you give a client a phone and then if within a few days, do you do they return it back and you give them a new one or do you repair it?
Yes, kuyawenzeka. It's a pre-owned. Kwakwenzeka. Uthi ethebo ama phone maye maningi.
Yeah.
Let's say you are having about 50 phones. You will not test them all.
Yeah.
Yabo. You can test it ngesikhathi saphuma. And my figure lapha uthole CG client no man a front camera I operate guys.
Yeah.
This phone as he pre-owned mhlambe yakadlula ku service tees before uzoyithengisa.
Yeah.
You are reselling right?
Yeah.
Then you say okay as he iPhone ngikunikine warranty 7 days check up warranty and after that it's a fixation same as paper.
Okay. Yabo.
So kulo 7 days if uthi yakufela okay I'm selling you this iPhone 11 then ungitshela inkinga ye camera ngaphambili ngizokuthi bring that iPhone 11 I'll give you another one where so you checka kahle because yabo ngama kwisikhasa ama allowances you're running many sales and you don't get time ukuthi uzothi ngizowacharge wonke lamafoni because umuntu uzothi ngila manje and wena ukuphi yabo
yeah
then I will be like here's the phone that I have umuntu uzowabuka it okay give me black. Then I only have one black.
Yeah.
Yabo. Ngizo thingisa lo black hole.
Eh, wisho sizoba isiqhuma amandoda.
No, no.
Sizoba isiqhuma mala wenza yapha uma phela manje. Eh, sizoba isiqhuma.
No, sibaningi akukho lizwi. Sibaningi, many people are running this. So sibaningi kuya ngokuthi waziwa kangakanani.
So ngifuna ukubuza la ukuthi when the sprint kangakanani that i-business lakho is different from amanye because ama competitors maningi baningi abantu abadayisa ama iPhones. So when does sephi siqiniseke wena ukuthi elakhe i-business stands out from the others?
Oh ukuqala ngathini ngaphambi kokulithanda yiba neqiniso kubathengi bakho.
Yeah.
Yes. Yiba neqiniso kubathengi bakho. If you will notice even if you can check on TikTok and everywhere lying advertiser khona. I don't post this thing of things or shoot iPhone things. I post iPhone and avail myself next to those bulk of iPhones.
Okay.
So that people will say, okay, this is the right guy. And another thing, I make sure it's okay, the delivery is for free.
Oh, nice.
Yes.
Yeah. Nice.
So I went by it and into the mall. So I'm telling you, okay, they might learn and so be delivery. I will buy accessories. No, I'll say no. All accessories. Delivery is included in this same price. So I will deliver it to you and I will make sure ngenze iqiniso kuwena. And this warranty of you ear operator and ungakhohlwa yona.
Yeah.
If uhamba mhlawumbe uyenze uyaphuza somewhere then ubulala ifoni yakho you call me iqiniso mfuthu ngenze inkinga ngivele ngayiwisa le phone. I'm like okay bring that phone I'll fix it for you as I say eli yabo. I'll fix it for you. Ema kuthi mhlambe kuse lo 7 days ubulela i-screen ngizoyilungisa mahala
David.
No, akungilimazi lokho because I able to fix by myself. Akusho ukuthi I'll pay someone to do it
that. Now you've got such a great service, hey. No, I really need to use your services, ne.
Yeah.
So, what are your last words to advise my young upcoming entrepreneurs?
My last words to advise ngi-advisor bona ngi-advisor namina iqiniso kubathengi bafuthi ya iqiniso kubathengi ukuthanda into oyenzayo nokukholelwa futhi kulento oyenzayo that is amagama engicabanga ukuthi nabo futhi baphila nawo ngaphakathi ukuthi abanye baba bafuna ukwasebenza just
yazi ukuthi bengithi uzofika nama sample.
No, I'm scared even if you can check ilokhu njani izo checka iflat engihlala kulona ngihlala we home yabo.
Yeah.
If uzothenga I just come outside and meet you.
Ngaze kubambe inkunzi. What a scared businessman. So what are your last words and singathola kuphi ku social media bethu when you want to use your services?
Yeah, ku TikTok ngilapha ngumvela siqiniso 32 then ku Instagram noma ngingakabi emkhulu kakhulu ku Instagram but qiniso underscore mvelasi 32 nakhona then ku Facebook ngumqiniso mfana kana ngwaqa mvelasi. Yes, so but I prefer TikTok kakhulu cool because it's ding nama followers akhona and akukhona enginaka khona kakhulu.
Yeah.
Isikhathi esiningi. I don't usually use other sites because I have my followers amancane. And if you are running a business, you are checking the confluence.
Siyabonga kakhulu mfethu, ngizwe uqiniso kwaMvelase.
This is an MUT Radio podcast.